from the north to the south.
Remember
from the east to the west.
Ambient music club.
Once if you're Bidundu, once if you're in a Zambia. It's time we stood together. One Zambia, one nation. Pamok to achieve your ulwele wa coronavirus.
Digwiri zane jingane panja imbozi. I corona zinapwele kuchita vingazi. I corona ilibendi wefama. I corona ilibendi uu. I corona ilibendi nerida. Aza kontrolola no. Corona ilibendi neticha. Corona ilibendi nedokta. Corona ilibendi nepolisi. Aza kontrolola.
Kiselende pamozi ya mai. Matenda tinga silize. Kiselende pamozi ya bambu. Pamozi tinga kwanize. Tisebenze pamozi ya mai, patenda tinga silize. Tisebenze pamozi ya bambu, pamozi tinga kwanize.
As we adapt to the new normal, together we can kulio enda solo. The farmers and the traders must selile kuburi.
Tien tisambe kumanja osakwila kumenzo. Maka maka mwebadi mimwadiva essential.
Mulesha ziko,
chachina. Mukalale plasi konsepe na kumishi. Ama funde wale sosa tuya sungishe.
Digwiri zane jingale panja imbozi. I corona zinapwele kuchita vingazi. I corona ilibendi wefama. I corona ilibendi uu. I corona ilibendi nerida. Aza kontrolola no. Corona ilibendi neticha. Corona ilibendi nedokta. Corona ilibendi nepolisi. Aza kontrolola.
Tisebenze pamozi ya mai. Matenda tinga silize. Tisebenze pamozi ya bambu. Pamozi tinga kwanize. Tisebenze pamozi ya mai. Matenda tinga silize. Tisebenze pamozi ya bambu. Pamozi tinga kwanize.
Lidia mule ya fuwabali mimu ibalabaku. Kwa bula vena nefi ya kulianga tafibaku. Tien tukonka nepofio kula isunga. Na mafunde basa sokula ya konka. Hii COVID-19 kutuwa ichimfe tuvike pofio kahaijin.
Uko kufamu valani na mamaski. Kuzamba kumanda ndiye kani. Alelelelelele. Uko kufamu valani na mamaski. Kuzamba kumanda ndiye kani.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers.co.
This message has been powered by the Center for Trade Policy and Development, CTPD, with support from the Open Society Initiative in Southern Africa, OSISA.